downloaded for my love
for music.
You're done.
Yes. News call for
my celebrity.
Oh yeah.
Ingira moso. We got this one for you.
Na
mambo na baleti chafi be mechi. Bakalali kina wati chile mechi. Na mambo na baleti chafi be mechi. Bakalali kina wati chile mechi. Chafi be mechi. Chile mechi.
Chile mbechi pa Mike. Chako sanga chile mbechi. Ama vese ya kona. Na chile ndechi maketi. Chila chila na chile ndechi. Kana pita mugeto for valanda. Mubuta uba munto for valanda. Jasu kati nififine naba. Iyo story ya ile shimika naba. Yeah. Naliko samu kimba fe don't chida underground beta mwako samu kimba fe day ya kufumanga kuleba baka papa bandi baka longa ma bugs baka papa shop flow kale kale na itwa chamulash tale jiskene kale na itwa yeah banti na kwa tinda olobeya na pisi botolo ya melinda
na bambo na baleti chafi bembechi baka lali kina wati chile mechi chafi bembechi chile mechi. Na mambo na baleti chafi be mechi. Bakalali kina wati chile mechi.
Chafi be mechi.
Chile mechi.
Not you mkakati na sumuike with Mikey. Na kwa insho kusula ma doors with Mikey. Ama vesi insoma mushtabo. Imota murapa kwa nipopi mushtabo. Kopala kunchila na bawala. I'm still standing strong welo vena na bawala. Hot flows aba pamulilo osa mbela dudes siweka na aba pamulilo ii ni kora boya kava hey. Na chila lefo idia landa kava beta mwadandu lava mwene mosh baskala na isa mkushi miyama rapa baskala ifi bemba kwa na fele na vashti mkulu ifi bemba lefo yabo impele la mkulu hey. Muzo thanks ipali huku nga pyuki ya lenga ndese nda mabuku
na mambo na baleti chafi be mechi bakalali kina wati chile mechi. Chafi be mechi. Chile mechi. Na mambo na baleti chafi be mechi. Bakalali kina wati chile mechi.
Chafi be mechi.
Chile mechi.
You know we share the same words. EBK Manager Zasti DJ Brave Mass. Go slow.
Download
Brother Charlie.
My love said music.com.
Simple G, Ninkumona.